darjeelingsaathi.com.
Chagua wewe, msanii wangu, role model wangu, kwenye ikalia yangu. Kukujua wewe majaliwa, kukuimbia ni baraka. Msanii wangu wa maisha, Ozuchu, I love you. And for you, ninatimiza ndoto zangu dada. Zuchu for you, ninaona usta wangu, hey, yeah. Nawe nipiga story nawe, nataka tuingie studio nawe, tufanye ngoma nawe, nataka nipige kolabo nawe, tufanye ngoma nawe, ingie studio nawe, piga picha nawe. Unapendezaga kwenye jukwa, Ozuchu, you my only one for me. Ozuchu number one for me. Unajua kuvaa, unapendeza. Ukishika mic, unakimbiza. You my only one for me. Ozuchu number one for me. For you, ninatimiza ndoto zangu dada. Ozuchu for you, ninaona usta wangu, hey, yeah. Nawe nipiga story nawe, nataka tuingie studio nawe, tufanye ngoma nawe, nataka nipige kolabo nawe, tufanye ngoma nawe, ingie studio nawe, piga picha nawe.
Music.